Ateye mukuru wasomero lya Bugwere High School erisangibwa ku kyalo Namirembe mu disitulikiti ya Budaka Walumori Azizi ategeeza nti okunoonyereza kwe bakoze bakizudde nti eky'abaana obutafuna kya misana ku masomero kye kimu ku biviiriddeko abaana b'amasomero okukola obubi.
Abazadde bonna siba Bugwere yona balina abaana mu masomero gade mufube nnyo okulaba nti abaana balya ku masomero kuba ffe tukikozeeko research wano Bugwere High School omwana wa day alya ku somero alya breakfast n'adda mu kilasi ng'enjala temuluma aconcentratinga nnyo omwana okubeera njala so ekyo kirungi nnyo tusiima ba stakeholders bonna ba management ba PTA board ba politicians district ministry era njagala kutwala omukisa guno kesu so kusima mini so education genda tukwatirako vya kilasi rumuzo tuzi